Paxi.
Tukipata tukikosa ishara na mwachia Mungu, iyo yote ni mipango ya Mola na walimwengu. Chore chore, nimedata nawe bali kumakwe
kitu jina fikiri, kivipi nitapata utajiri na miniwe na mari. Maisha ni safari, mipango tatufanya tuni bali, so usijari. Nando mana tabika na aibika na pumilia, na ipo siku tutafika. Maidia, punguza kulia, unanitia ukiwa. Usitamani vya jilani, wapo wanitamani kuwa wewe au mi. This is your age, we have family, just think about it. Come by na masniti wa wani ni ore my everything, trust me. Ukiniacha nitakufa na BP, nyota ikiwako ta fly my sweetie. Just wait, damn.
Tukipata tukikosa ishara na mwachia Mungu, iyo yote ni mipango ya Mola na walimwengu. Shure shure, nimedata nawe basi kuwa mpore, usipagawe.
Sipure niona jinsi lidio najuangahika usiku kuchana we. Si unaniona jinsi lidio ninavyo angahika mimi na we.
Kisha kiona nitenda chema, nikakuvisha pete na kisha nikasema nitakupenda milele daima, na pia nitahakikisha daima nasimama. Nahakikisha unapata unachotaka, mini hasa nitasaka na sitotoka kapa. Amini what I'm saying, you say it's okay. How I control you,
people wonder.
They try to get you,
yes, wonder.
You know that I need you,
bila shaka.
When you wangu mini wako mpaka tunabesha sanda.
Tukipata tukikosa ishara na mwachia Mungu, iyo yote ni mipango ya Mola na walimwengu. Chore chore, nimerata nawe
from Pax Records, Dazo, Chigi, Fuzzy Haz, Squeezy, Lubea on the chorus. Yeah, this is how we do.
Yeah.
Oh yeah.
Chigi touches.